Sisi kama Azimio tuko tayari kuongea. Tutaongea. Na tumewapatia wale jamaa siku 30 kuongea. Baada ya siku 30 kama jamaa bado wamekaa ngumu, tutatoa amri nyingine.
We want to tell them that come to those talks in good faith and come to them seriously. Because if you lack seriousness, we are prepared to go back.
Tumetoa tume ambayo inaongozwa na Bwana Kalonzo Musyoka kuongea na wale kutoka ngambo ile nyingine. Na tumesema tutaongea bila masharti. Wao vile vile tumesema usitoe masharti kwetu. Lakini usipokuwa tayari kuongea na kukubaliana na sisi vile sisi tunataka, tumesema baada ya siku 30 wa Kenya wataanza kuchukua hatua tofauti tena.